Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Doyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Sakhirabe hidibe ono e jam hande aljumari noga e jogon lewru septembre 2014. Sapo e jemde yamde yabbiri musilma chapande nay e le studio tamani maison la presse mi ngoni Bocar Souri do kabaruji do petin jara woni to boggi jande to on kumpititande do golleji suudu kalisi leydi aduna FMI bangal faba muyadi ena timmi le Mali den non gol dawol sabimbini famminde no ndi wawa horeju leydi ka kanyi e kabordo soldasi eno chodira horugol holliti mon bonandaji gaduni hen fa sanne gouvernement o e hakkille mudum den hunde fu hadata FMI fu tinde den no ballude mudum fewde e Mali sabi de o famani hunde fu woni FMI adi den bamani adi mudum ko ene le hono bangal yelaji e tidallaji gadude hen kasendi en yaltugol jama de balde kurde de balde honno holliti salagol mudum leydi ndi fecce den hoyi e yimbe emna labe dum fa sanne be kambe dum be bi won yimbe jaltube saha le Mali to en kañu en dozo quality wi kini sona leydi ndi fecce no jidirkala dental bale jama Mali dena ana jelino ndawri dinde e tribunal keringal jama gade tengal hitande fu en bangal hono wundo fu gonno pap yabbe leydi mere ni wetengal EAD hande be kumpiti do o kabaru bismillah modon studio tamani suudu kalisi leydi aduna bangal faba muya FMI ena kañu tinima golleji mudum hinnuno le Mali di ena gollo garol nden sabimbini yimbe paama hunde fu ko wonono ndi wowa horejo leydi ka ena kañu e kabodo soldasi en di codira horugol mabbe wadi so anda wiide yurko yurko kewdo wadama hen caggal jete mu ko den Ousmane Diko
FMI holliti holaaki sanne kabaru coggu kabordo kande waddanede larme men dum waddani FMI nelde ko yaawi bamako do hejaabe mu kañi e yewtagol talki cogguji di gollirde didi dun cour supreme sur sare dowru kanyu e bureau verificateur dun bureau aso fa andano nu wari elemu no cogguji di ngari ni gasali e misalu society gor soldat si sodama ujinaji didi ele milliard temedere kandi sodede kabordo soldat en famu hebama nogay jenay di kafu yo beedugol coggu penewol FMI wi lam o wurta cogguji yogaji di acca du nyande karsi bolum boccendere sabe dun fewreno Christian Joss yetti ko lam mali o tinni e majjun garangal FMI gasali mali sabe golle dal hakkunu mu e jom en kalisi fuditan nyalaade jabbide de lamu wayliti bala le coggu fa pati maki maki fu wada tawedu sir firtaak
elu ilo do en faliru desamre warundu en so FMI jodo e batum bo wadun de andete yalla e be hono jokka e faaba mu mabbe fewde e leydi meden di en caggal jette mu holliti de fa hande e hakkilo gouvernement mali o nenno e hakkile balti dun nenno be domi faaba mu FMI ono nenno cindano do gila lewru juin jabbindu en o bami dum aadi do en wiide hunde fuko nyodo hono yondo titallaaji bamanodi en hono ko won hakkunde mabbe e gouvernement kanyi dum do e IFM ko fu an haal ko tawede dum warab nyenga Isa Fagaba lanondire e biete kanko Mamadou Camara nana biete ministre ko hunde fu no jokka jeddo be haalaji wokere den Umar Waygalu
je pense que le bilan est très
mi le gollo gassi jati dum wono kawrtal ngadugal hakkunde am min e FM ko jabbi joni ko hollita wedi dum laamo mi ngara wadde le hen heejo golleji amen fu no mi ngadirta ko mi ngatta kasen furdu a tawno hono dum woni konjotodo mo noddirta verificateur général Kanyafa yottade cour suprême be andanan dum hunde dum wonono yottade hono kabord e codirteno kanyo dum woni honno ko cogguji di peccirta hakkunde yimbe le jagotobe didebel mudum ko diwo ka sodno ko dum waddino hala e wakkati jono dum wattama dum woni gal musaddaaji hitande 2014 de dum wattama dum li assemblée nationale toddu tatabel mudum mine ministre ambe jati min gadi dum woni boto juujure min jaa yalla dum woni hono jagguji di peccirta hakkunde yimbe fa dum wada honno dum hani wadirede dum hollitan weddu dum woni hono kalis ko ballirri min ko mi de baye hebude le hen do e lewru décembre ndu yimbe le hewbe hono bollunobe min beedu koliti wi be ngara hokkude mi hono ko balli min ko jatti do e dum woni lewru décembre ndu jottoto hono dum woni yaadi union européen kanye banque mondiale
sakirabe tinne netro mami yogo modo e helloje facebook et twitter studio tamani di yon jarama
tamani
hono ko jama o yaltata hono le e Mali hono no yaltirini e le bamako kanini en hudo holitide kenyeni en kala imminali hakillaji himbe men labbe en faiseda e hakille mabbe mun hono Musa Agga a Asratu man kanyo hono jedo halaji mabbe hono haldini en den o holiti se ko gajego dum holitata dum wiide sahalle Mali to en ana e balirini en ko serti bangal hakillanta ko faiseda de kede de Ousmane Diko
donc
e ley ko yettinoɓe kabaruji kaali mi andani gol majogol ɓaleri leydi ndi hono majjum du ana waɗa wattu fuu kiidal Tumbutu kañi e gawo wiide tawdaka e ɓantugol ndimaku na hoore muɗum ɓaleri to ɓe tawdaka e ndimaku sahal leydi ndi kato sahel to yimɓe mum ana yiɗi ɓantude ndimaku mum ko kala wondi ana famni ana holla malinkoɓe fuu yo deƴere junene jiiɗi wonɓe asawadu du yo ɓamtude hoore mumen jiiɗi gol majogol martinan kumpa aduna fuu ɓeydanan men doole e yiɗi amen kala du fuu humpititto ko sendi sahal e ɓaleri leydi ndi
baale jama ley maliɗe en no ɓami anni e dawre dinde ley e tribunal keringal gaɗetengal hitande kala fuɗɗungal e ley mali ɗo en hitande mbiyetegal yeydaɓe koliti wiide jama o ana yiɗi famande ko heɓi tabintinde e ley hono tabintinede e ley duuɓi ƴaɓɓiɗi ena mohamed tida jean pierre kanko mo nanodiri kañi e bourama tamoura keɗeɗen mo kanko e hoore makko
hannden e golle ko waɗimi hannden miɗen keewi ko wiyete eydi ɗum ko wona goɗɗum koye hitande fuu yimɓe garama hono golleji gouvernement ko waɗa so mbiyata violation des droits des humains aye min daaran est ce que golleji muɗum gassi gasali fa ɗum waɗa médiateur ɗumni hannde mani caga joɗinaɗo gonɗo fuu hono komiɗe violation des droits des humains ɗum waɗɗe ɗum tabitine aya minen société civil gara golle goɗɗo fuu sonani min nodda yimɓe min pamiraɓe hunde fuu ko wiyete droit komi kandi ɗum gouvernement hani waɗe ndele ɗum chacun décembre ɗum golle mum watte hannde kam min gari ɗum kay min doodi yimɓe société civil min gare garo min kalda golle o honto yaato hannden ɗum welamin sanne par ce que kambaɗi ɗum welamin mais yetere kañum gollete gollo hannden norona société civil e kanko hani gollude
nden no cafaje natiroje trafic hakkude lerunde afrique nde ena an jaafa e cafaje million temedere nden no ɗum saabi bini rafi cellal yimɓe hewɓe e runde nde ena nden no hano ko tawiɗo hollitede kanko e Famsa Sidy Bé mo nandodiri e Moussa Guro Dial jokko walde yeɗoɓe hono yeeyoɓe ley pharmacie ji ɓe keɗe ɗen Oumar Waygal
tiɗalaji mawɗi ana woodi ɗum woni hono poɗɗele ɗe cottirte ley nokku o ko ɗum walda e saria ko sa ƴeewi ɗum ɓuyte keɓal e nokku o eɗum wadda hono wayde cellal du e nokku o keɓi hono kabaruji do hen ñiɓuɗi jaati hono kabaru arande ata hono yimɓele woɓɓeɓe cotta poɗɗele ɗeɗo maliɗo ata ɓe gala andal muɗum na ata eɓe cotta ɗum no ɗum walda e saria du ɗiɗoɓel muɗum hono leyɗele ɗe kerdirɗen ɗe hay kañe kohe mum en kañe nanata ɗum woni hono poɗɗele ɗe hay ɗum fof ɗum wadda hono tiɗallaji ɗe nokku men
o
sikiraɓe jaara région ngaji ƴeewen ko waddani en to hollitde kuri koronkoɓe no ɓoyino e niwre ko foti duuɓi ɗiɗi hikkande no hannde lampaji kewɗi puɗɗi moƴƴitine to en ko yaata e capanɗe jeegon kañi e jeegon nden no gari jeɗino énergie kewɗe ɗum puɗɗi moƴƴitine to fa ɓuɗɗi golluɗeɗe gouvernement o kañum ɓami anniya nden no samminde cogguli baali yogaji an hanoto e ley layyaji e ley hitande hikkande ene ɗum saabi bini ɓe udditide galbe keriɗe kaayi kañi e kuli koro beete hannde sarwusi kumani ɗo kabaruji dabaji e galɓe kañum landini ɗeɗo galɓe hollitama dow wiide baali jeeyama kuli koro ɓamde ujunaji joyi yaade ujunaji e nogay ɗiɗi kayiɗi ɗum kañum ɓamde ujunaji jeɗɗi yaade ujunaji nogay ka kuli koronkoɓe kolliti ko golle o golliraka e dow saria toon keñe sukaɓe ekkitotoɓe hono hunde ballon basket ley kayi puɗɗi fiire fiirude to ena eɓe poti sukaɓe temedere capanɗe joyi dakaɓe ley galle goto faɓeɓe gara ɓe kawrita e ley hakku e balɗe tati guɓe fiyoɓe bam ko ɗiɗi ana e mabɓe ɗen goni jokka hono commune go o ɓon kañi as réal guɓe joyi kayi du ana wondi e ɗeɗo guɓe on jara pati jeomi seeɗa an hano ko tawi wakkatiji o ana woodi on kumpitama hannde wiide golleji suudu kaalisi suudu e kaalisi aduna leyɗe famana heringal hannde no banggal famuya timmi e ley mali ɗo ena gol dawol saabi bine yimɓe famɗe hunde fof ko wonno gallu e golle yuru ko gollaɗi e banggal ɗiɗo enono garol mabɓe ngol ena e ley mali ga ena gouvernement o kañum hakkille muɗum nden hunde fuu haɗata fmi fuɗɗitinde hono fabamuya fewde e gouvernement mali o kase saabi de fmi ɓami anniyaji kurɗi e banggal tiɗal ƴaɓɓiɗe ɗum wonu ko ƴeeŋi hay yaltugol jama e ɗeɗo balɗe ndenno e fa kollita metto mum sallagol muɗum hono feccere leydi ni en ɗum hoyi e yimɓe emenelaɓe fa sawi saabi ɓe mbi hono muɗum ndum waɗi e saha ley mali to ena dental baale jama mali ɗe ena ana hollite jeeli hono fof kono dawridinde e tribunal keringal jama ndeno hollitidde hono gaɗetengal hitande ngal an wiyetegel eydengal ana hannde ɓe kumpiti o kabaru dow jama e yeɗoɓe haalaji hurɓe ndenno keɗe muñi seeɗa saabi de yewtere bimbere hono heƴanade rewɓe mali nde aɗa woodi